yaryar ku jeer baan kaala idin lahaayoon heesaha kalgacal kale koob intaan ku soo shubo kabana idin oran jiray ee kuwa soo socday kale middaana ka kooga ku nasto
Some more.